This is an MUT Radio podcast.
Kungesikhona ukuthanda kwami yazi ungenzela uncedo ungenzela umusa ekuseni nje kwindomiso sikhuphukela entabeni kaJehova ekuseni nje lamsakazana wakhe MUT Radio.
Njengoba besikuthembisile ke nje mlaleli wethu ukuthi namhlanje sino Pastor Mam Ngubane ozokhuphuka nje nathi asiphe the word of God. Umam Pastor ke Ngubane usekhona on the air with us. Mam Pastor Ngubane MUT Radio siyakubingelela mam.
Ngiyabingelela abalaleli bonke bomsakazo MUT Radio ekuseni egameni likaJesu.
Amen. Sibonge mama.
Amen.
Kafishane nje mama ukuze ngabe ehlasimbe office ukwazi ukuthi ngabe umama umbovu umama oqhamuka kuphi nendawo ungumama okuphi nendawo nje kamanje siya impela ukuthi uthunywe nguNkulunkulu yingelosi kaNkulunkulu ezosipha ukudla komphefumulo njengamanje ekuseni mhlasimbe office ukwazi ngafushane nje uqala ngomama ungubani ungubani mama ngubani
Umama Ngubane umntwana kaNkulunkulu isabona again Christian ngale kokuthi umfundisi ngisuka empangeni ngisempangeni ngaphansi kwebandla libizwa ngokuthi United Lateran ngaphansi kuka Bishop uEM Zuza kuseva ngaphansi kwakhe
yeah
Mhlambe nje mama how do you feel ukuthi kune lockdown asasithola nesikhathi sokuthi kiwe emasontweni especially nje ngolesini ukuthi nikhuphuke nomama nentabeni mhlambe ngabe nizizwa kanjani ngalokho noma nenza kanjani ukuze izwi ligcine lifikile kubantu
nakuba kune lockdown ekhona emhlabeni noma eSouth Africa kodwa athina asivalelekile ngenxa yezwi likaNkuluNkulu izinto esisebenzisayo kakhulu sisebenzisa wona social media siyakwazi ukudlulisa izwi likaNkuluNkulu sidlulise ngoku Facebook siyakwazi ukudlulisa nanjengoba nje nakho njengoba sinakho sengilapho nje emsakazweni wenu neminye imsakazo siyakwazi ukuthi sidlulise no WhatsApp siyakwazi ukuthi sikwazi ukudlulise nakuba sikwi lockdown ngoba izwi likaNkuluNkulu noma uNkuluNkulu uyena esicabanga ukuthi uyisisombululo sayo yonke lento sesikwenze konke sesisanitizile sesishaye social distance senza konke but kodwa ekugcineni izwi likaNkuluNkulu lona elukhiye wakho konke
Sibonge kakhulu mama yazi wayibeka kahle kakhulu wayibeka iyacaca ukuthi ke nakuba sikhona isimo lesi esiphila ngaphansi kwaso izwe lonke leli kodwa uNkulunkulu uhleze khona uNkulunkulu uhleze senzele umusa ngaso sonke isikhathi mhlasimbe nje ukuze nje ukuthi nje sihlale kulona izwe nje umama ngabe isiphi isidlo somphefumulo asiphathele sona ekseni njengamanje
nanti ke izwi enginiphathele lona namhlanje lilapha ya 2 Timotheu chapter 3 uverse 1 uthi ke kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima bese siphinda sifunda uIsaiah 49 uverse 16 uthi ke bekani ezandleni zami ngikubhalile izingange zakho ziphambi kwami njalo ngithanda kakhulu leli humusho ke lesingisi NIV Lithi see, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. As nisakhuluma ukuthi njengoba sikwi lockdown si akuyona into entsha. IBhayibheli liyasho ukuthi ekhathini zokugcina kule ncwadi esifundile yokuqala ithe ekhathini zeentsukwini zokugcina kuza kuvela ikhathi ezinzima njengoba zisesikhathini kulesi sikhathi esikuso akuyona into entsha eBhayibhelini yinto eyayivela iprofethiwe ukuthi zizofika lezi khathi lakhona ikhathi esiphila kuzo zizoba nzima kodwa ke ngiyathanda uIsaiah la umprofeti uthi ke kodwa bekani ezandleni zami ngikubhalile ngamanye amazwi noma ngabe kuthiwa sisesikhathini esinzima kodwa sibhaliwe esandleni sikaNkuluNkulu uthe ezandleni zami ngikubhalile izingane zami ziphambi kwakho njalo ngamanye amazwi uNkulunkulu uphambi kwethu njalo usiqophile leli gama elithi engraved lisho into eqoshiwe into engeke isasuka siqoshiwe ezandleni zikaNkulunkulu noma ngabe sikwi lockdown noma ngabe sikho kwi lockdown noma ngabe kuqhamuka siphi isimo esingasiqhamukela kodwa siqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu manje ke lento eqoshiwe into engakwazi ukuthi isuke into engakwazi ukuthi iqimeke makuthiwa engraved into engeke isaqima njengoba uyubona abantu mabebhala i-tattoo mawusibhalile ayikwazi ukusuka nathi ke siqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu akasiqophanga enyaweni akasiqophanga ekhanda kodwa wakhetha ukuthi asiqophe ezandleni zakhe ngani na ngenxa yokuthi isandla uNkulunkulu mayibheka isandla sakhe ubona wena lapho mayibheka isandla sakhe abone mina mayibheka isandla sakhe abone lo wamlalela abone lo wamlalela sisesandleni sikaNkulunkulu we are engraved on the palms of the Lord ngamanye amazwi siqophe ezandleni zikaNkulunkulu ukuthi ke sisesikhathini esinzima sise kuneyikhathi lakhona isimo si-difficulty kodwa thina sisesandleni sikaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyasazi siphambi kwakhe njalo noma ngabe sehlelwa yini noma ngabe sivelelwa yini kodwa sisesandleni sikaNkulunkulu siphambi kukaNkulunkulu abalaleli lapho be-MUT baqoshwe esandleni sikaNkulunkulu wonke umuntu uqoshwe esandleni sikaNkulunkulu lento ke isinikeza isibindi sokuthi noma ngabe kuthiwa sivelelwa yini noma ngabe kuthiwa kwenzakalani kodwa siqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu okuyena owasidalayo ngazo lezi zandla zakhe wasidala ngezandla zakhe ngomfanekiso wakhe manje ke waphinde wasiqopha lisho njalo lelizwi lithi siqoshiwe ezandleni zakhe we are engraved ezandleni zakhe siqoshwe ezandleni zakhe manje ke mawuqoshwe esandleni sikaNkulunkulu ngisho ungaqhamuka isichotho uyakwazi ukukuvikela ngisho ungaqhamuka imvula uyakwazi ukukuvikela ngisho ungaqhamuka amalangabi uyakwazi ukukuvikela because usesandleni sakhe ekuseni nje sisanyukele entabeni ngifisa sinyukele sinalesi sethembiso sinale promise yokuthi siqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu noma ngabe sidlula kuphi noma ngabe umuntu udlule emzimeni obungakanani kodwa uqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu awuqoshwanga esandleni sikababa wakho uqoshwanga esandleni sikamkhulu wakho noma sikagogo wakho kodwa uqoshwe esandleni sikaNkulunkulu ongusimakade ongumenzi wakho so sisakhuphuka ke sisakhuphukele entabeni ngifisa nje sikhuphuke ngalawo mandla ukuthi siqoshwe ezandleni zikasimakade okuyena owasibumba wasakha wasenza ngomfanekiso wakhe ekugcineni wayeseyasiqophe ezandleni zakhe cela sikhuleke ke sikhuleke nje sinalawo mandla lawo noma naleso sibindi sokuthi no asesabi lutho we are engraved on the palms of the Lord ezandleni zikaNkulunkulu besethi iingane zakho ziphambi kwami njalo siphambi kwakhe njalo yonke into esiyenzayo iphambi kukaNkulunkulu siphambi kwakhe njalo uma uNkulunkulu evula amehlo ubona thina njengomfanekiso wakhe ngicela ke sikhulekeke sinyukele entabeni ngalowo mkhuleko namhlanje nangalawo mandla nje wokuthi siqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu baba wethu onguwele nasekuseni uNkulunkulu nasekuseni uphakeme kakhulu baba siyabonga ukwazi ukuthi uNkulunkulu wethu siqoshwe ezandleni zakho sibonga uNkulunkulu ukwazi ukuthi siphambi kwakho njalo siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngokusinikeza lawo amandla nalesi siqinisekiso nalesi sethembiso sokuthi siphambi kwakho njalo udumo baba nobukhosi nenkazimulo namandla wonke angawakho besingamthola phi inkosi ongasiqophe esandleni sakhe besingamthola phi uNkulunkulu njengawe siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle nantambama baba ngiyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha ukuthi bonke abantwana uNkulunkulu wami ongcwele base-MUT uNkulunkulu wami ongcwele kulesi siteshi babukwazi nokuthi bazi ukuthi baqoshiwe esandleni sakho ngiyabakhulekela egameni likaJesu umhlaba wonke baba wethu ongcwele nyawo kulekela egameni lika Jesu Christ wase Nazareth ngoba lithi igama elinamandla nelinikiwe ebantwini ngaphandle kwegama lakho Nkosi Jesu thatha udumo ke baba nobukhosi nenkazimulo yonke ingeyakho libatshazwe lidunyiswe igama lakhe elingwele in Jesus name amen
amen amen oh mama
sibonge kakhulu mama ekuseni ngokusipha isidlo semphefumulo yazi wasivuselela singabantu lana kunomuntu njengamanje olalele kunomlalelo olalele ekhaya othi angisalitholanga ithuba lokuye esontweni hlasimba ngikwazanga ukuvuka ekuseni ngithandaze angisakwazanga ukuvuka ekuseni ngivule izwi ngifunde izwi hlasimba uphazamisekile emoyeni ngezime ezithile ahlangabezane nazo kodwa namhlanje ngezi othe usungalehlisa phezu kwezimpilo zethu ukhona umehluko
amen amen
siyabonga kakhulu mama mhlambe ukuliphi isonto uma ngabe mhlambe khona umlaleli ofisa nje ukuzokhonza kanye nani uma ngabe suvulwa umhlaba
sise ngithengisile empangeni eUnited Lateran ilanje empangeni iUnited Lateran eMaqane bangafona mhlawumpe sibahlangabeza empangeni idolobheni inamba yami ithi 082 7045310 mhlawumpe nofuna umkhuleko nonenkinga mhlawumpe nazo bangayisebenzisa ukufona
ngicela usiphindela inamba bandla ba
ithi 082 7045310
Siyabonga kakhulu mama.
Mhlambe nje mama since kuyi lockdown intshumayelo ngabe nizitholakala phi einkundleni zokuxhumana?
Sinayo u WhatsApp siyasebenzisa u WhatsApp na ku Facebook futhi siyakwazi ukusebenzisa nakhona siyayithumela ithi u Facebook page wami uthi Pastor Ngubane.
Pastor Ngubane.
Yebo.
Siyabonga kakhulu mama siyathemba namhlanje nizokhuphuka nomama basesontweni lakho inkosi engazathi ngakubusisa ube nosuku oluhle.
Kubonga kumina kakhulu egameni lika Jesu. Amen.
This is a NUT Radio podcast.